Hlele i-10K ye-McDonald. Hlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Nakichiphi ki-10 bengidlule ngicela ungipheki. Behlele i-10K ye-McDonald. Hlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Nakichiphi ki-10 bengidlule ngicela ungipheki. Behlele i-10K ye-McDonald. Hlele i-10K ye-McDonald. Uhlele i-10K ye-McDonald. Chipikitsen bengilela ngicela ungibheke behlele i-10K ye-McDonald. Hlele i-10K ye-McDonald. Uhlele i-10K ye-McDonald.
Ngithi kimi uteshe kuma lokho sitavayo check. Ngeke ngihlule ukuhlanganisa ama-pounds effects. Khafula ngomlomo kokho kudingayo. Khafula ngomlomo kokho kudingayo sithatha. Kimi uteshe kuma lokho sitavayo effects. Ngeke ngihlule ukuhlanganisa ama-pounds ey. Khafula ngomlomo kokho kudingayo. Khafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi khafula ngomlomo kokho kudingayo. Khafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Eh kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Eh kafula ngomlomo kokho kudingayo.
Akichipikitsan bengidlule ngicela ungibheke. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Nakichipikitsan bengidlule ngicela ungibheke. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Nakichipikitsan bengidlule ngicela ungibheke. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Nakichipikitsan bengidlule ngicela ungibheke. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald. Behlele i-10K ye-McDonald.
Kafula ngomlomo kokho kudingayo.
Thank you McDonald's.
Ngithi kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo. Kafula ngomlomo kokho kudingayo.
Thank you McDonald's.
Ngithi kimi uteshe kuma lokho sitavayo check. Ngeke ngihlule ukuhlanganisa ama pounds effects. Kafula ngomlomo kokho kudingayo baby.
Thank you McDonald's.
Kafula ngomlomo kokho kudingayo sithandwa.
10K ye-McDonald's.
Ngithi kafula ngomlomo konke okudingayo. Kafula ngomlomo konke okudingayo. Kafula ngomlomo konke okudingayo.
10K ye-McDonald's.
Ngithi kafula ngomlomo konke okudingayo. Kafula ngomlomo konke okudingayo. Ngithi kafula ngomlomo konke okudingayo. Eh kafula ngomlomo konke okudingayo.
Kafula ngomlomo kokho kudingayo.
Kafula ngomlomo kokho kudingayo.